disitulikiti eye Kalangala enebyobulamu bikyali mu kusomoozebwa okw'amaanyi ddala era nga abeeno ebiseera ebisinga balinda abantu ab'enjawulo abagendayo okuteekayo ensiisira okubayambako okufuna obujjanjabi. David Ssekayinga ye musasi waffe ali eruuyi eno ensonga zino azinoonyerezaako.
Disitulikiti y'e Kalangala erina amalwaliro 16 agalina okuweereza abantu abawangalira mu bizinga 84. Bangi ku bantu abawangalira ku bizinga bino okufuna obujjanjabi balinda nsiisira za byabulamu okusobola okufuna ku buweereza. Ku ddwaliro lya Mulabana Health Center 2, Fred Kabanda, omusawo akulira eddwaliro lino, atubulidde nti abantu bwe bafuna obuzibu naddala obw'amannyo babasindika malwaliro agabasingako, wabula abasinga tebatuukayo.
Oluusi ate distance eno mpanvuko, omugamba agenda e Kalangala nga tasobola naddayo, mabegako twafunako n'obuzibu nti wamusindikanga e Kalangala n'olowooza nti agenze olumu n'atatuuka, ogenda okuwulira nti ate obuzibu gwe nafunako emabega oli yajjanga oluba luzimbye era oluvannyuma okumusindika agende Kalangala atasobola naye eyo waliyo ndowooza yakikola mu ngeri yo kakana ngeri mwe baali kuddi naye nga bali kuddo mutuufu kyakomekereza afunye obuzibu ate nga tulina kujjanjaba nane ekirala sikaani okebera endwadde ez'enjawulo ekyo nga nakyo ffengaffe wano tetukisobola byonna nga tulina bisindika Kalangala. Bangi abasinga tebagenda era nga we mbagambye nti obuzibu olugendo n'akasente. So kati kino ekitongole ky'ebyobulamu kizze bino byonna kibikola kuba abantu baffe balambira mugamba agenda k'e Kalangala n'akubuuza naye ate bali abasawo abajja luli bali ddaddi.
Omusawo Kabanda agamba nti n'abalina endwadde z'amagumba nabo embeera yaabwe y'emu tebatuuka malwaliro gye babasindika.
Tulina musawo w'amagumba era nga ugambye nti polisi ya gavumenti ku senta tuyo byonna tubikola ki tebisoboka naye olw'ekitongole kino buli we kijja kigenda okuddayo abantu baffe kati kize naye ndowooza omwezi nga mulamba tugenda kusigala tufunayo abantu batono nnyo tufu bafunira ddala obuweereza era nga we tukiraba wano abantu kwebali ku layini endwadde z'omutima endwadde za sukaali obusobozi era tetubulina wano ebyo tusinga tubasindika busindisi naye era abamu tebagenda. So kati ekizibu ekyo kyetuba nakyo kituli nakyo mu community bridge to health wejja wano mazima tulabira ddala nga tufuna omukiso gw'amaanyi abantu bafe ne batuufu obuweereza.
Kabanda agamba nti bwekituuka ku bakyala bazaala abeetaaga sikaani ey'omugaso gye bali bangi tebagirabako nga ne bwe basindika malwaliro amalala nayo tebagendayo.
Kati sikaani kyatteeka kubanga kati ffe nga abasawo ffe twasoma kimu nti omukyala osobola okumukebera ku lubuto kungulu n'omanya nti omukyala ono olubuto lwe luli mu bbanga bweti naye ate ffe tetulaba kiri munda. So kakati abakyala bano sikaani eyo ya mugaso era tukubiriza abakyala bano singa omukyala afuna olubuto alisita emyezi 5 awo yandibadde afunirako sikaani kituyamba okulaba nti omwana oyo atonze bulungi ne tuddamu okumukebera nga anaatera okuzaala kituyamba nti omwana oyo sikaani emulaba bulungi nnyo ekikula kye obuzito bwe amazzi gaalimu gamumala teyeetooloddwa lulera mu bulago kubanga tukirabye nti abaana baffe abamu bafa olw'okuba nti atuuka mu okuzaala kati gwe ofuba kimu nti sindika naye nga tomanyi ki kimuliko.
Omubaka omukyala wa disitulikiti eno Helen Nakimuli agamba nti gavumenti yesulirayo obwannaggamba okutereeza ebyobulamu bizinga.
Mbadde wano nga njogera n'omusawo ow'amannyo n'angamba unawebo waliwo ekyuma kye twetaaga ekyuma ekyo kya miliyoni 2.5 naye gavumenti tennakituwa bw'otuyamba n'okituwa kakati omulimu ogwange ngenda kugenda eri gavumenti nkisabe oba njijjukize nti ebukatayo senta ko twetaagayo ekyuma ky'amannyo wadde kya sente si nnyingi gavumenti ekisobola challenges endala ze ndaba nti gavumenti erina obusobozi obutuwa ebyuma bino naye obubbi obufumekedde mu gavumenti ya Uganda ebyuma bino biremeddwa okututuukako skani bweri abasawo balemeddwa okuba ku recruiting oba okubaleeta babawe emirimu basobole okukola ku bantu baffe. Abantu babagamba bagende Kalangala Health Center 4 kyetagali 5 ekitone nnyo mulimu nekibaita access okuba nti omuntu tasobola kutuuka wali kyuma ne wekibaawo nga kimutwalira obudde, kimutwalira ebbanga, kimutwalira amafuta mangi nnyo okujja wano oba okujja wali ebikozesebwa mu malwaliro ag'enjawulo. So nze nsaba government wano wenjikoolera mufeeyo ennyo okulaba ng'ebizinga bino mubigatta Bukasa egattibwe ku Bujumba oba ku Buggala, Bubeke egattibwe ku Jana, Jana egattibwe ku Ntebe, Jana egattibwe ku Kalangala oba ku Buggala butya nga muteekawo entambula.
Nakimuli asabye gavumenti okuteekawo amaato agasobola okuddusa abantu malwaliro.
Waliwo kye bayita emergency box, twasaba ambulance ne tugifuna naye amafuta mangi ate gavumenti yabadde tegataddeemu, tebagataddemu kugatuwa. Awo tusabira muterewo ne emergency boats ne engine oba amaato ago agayamba nga waliwo embeera etalinda gasobole okutuyambako okutwala abantu baffe mu malwaliro ganago. N'ekirala government amalwaliro amatono geyina mu Kalangala district egateekemu ebikola bibeere nga gyebiri ng'abantu basobole okutuukayo nga ate tebatuukayo ne babawa referral nti ate genda Kalangala Health Center 4 ng'avudde Bukasa Health Center 4.
Mu nsiisira z'ebyobulamu ezikubiddwa aba Bridge to Health abava mu Canada ne USA abakolaganye n'eddwaliro lya Kalangala Health Center 4 abantu bajjanjabiddwa endwadde ziwerako. Kyokka akulira eddwaliro lya Bukasa Health Center 4 Dr. Edward Sebaggala agamba nti gavumenti yandifubye nnyo okutereza embeera z'abakyala abazaala.
Ebirala nga amannyo, amaaso bisobola okulinda, naye ekintu ekikwatagana n'omukyala okufiira mu ssanya kikulu nnyo. Ennamba y'abakyala gye yeeyongera okukendeera n'eggwanga lyonna mu nsi gye lyeyongera okuyingira mu status ze tuyita ba first world, second world ne third world. So abakyala okufiira mu ssanya oba abaana okufiira mu ssanya kyekikulu gye bayita Millennium Development Goal yeesinga era gye tulina okusimba kessira okulaba nga eddwaliro lino liriweebwa ekitiibwa kye lisaanidde singa tunaalwanyisa eky'abakyala okufa. Ne baba tebafiiridde wano ku ddwaliro naye obudde bwe bamala nga batambula ne bafiira ku nnyanja oba ne batuuka eri ng'omwana afudde, ekyo kye tulina okusooka okusembako essira.
Kulwakina9CBSFM Manduso, Ze David Sekayinga, wano mu bizinga ebyo ffese.